Yeah. Awufuli indlebe wena ulalele lapho futhi.
Yeah.
Tshele ngeenga
ngonele izinto eziningi.
Spread data. Siqephe pheko mshini.
Yabo baba.
Ebukhosini. King Junior. Isika entertainment demonstration. Listen up. Yo, ukudinwa phazamisa umkhondo futhi uvukwa iqunga. Jika impilo lahlise emehlweni okwanti izoyizuza. Mawucikekile unakuthula inhliziyo iyahluthuka. Mawudiniwe engathi ungahlala wedwa ongekuzokubuka. Nomuntu okubangela isicefe futhi engathi ungamthuka. Buzuka kwenziswa yini lokho kutshela ukucasuka. Nosuku luyonakala mawudiniwe lifana nokudla. Mawunyanyile engathi ungashaya umuntu awuhlali ngokuthula. Yagqilazeka umphefumulo udube konke obukufuna. Nezinto zenziwa ungayilindele nxa ukucasuka. Vuka isibindi kuphela uvalo and iqunga. Ngalyavuba iengi kwenza ungahloniphi nomuntu omdala ungamthuka. Waye emhlabeni kukhona lento ekuthiwa ukucasuka. Mawufuna ukuqeda le stress nakhe engathi ungaphuza. Nembeza kumuntu uyaphela futhi akathithileli. Masedine ngempela kutshela
ukuthi get the best of you, cause you will lose it all. Dang, I just let it go. Control your anger.
Enga futhi kuphendula isilima. Izinto obungafuna ukuzenza nakho uzenzisa ukudinwa. Phela ukujabula uyamoshakala uphile ngomzima. Isitress esingapheli ne-enga nakho uhlala ngokugqila. Busuku nemini inhliziyo siyaphila ngokulila. Idecision esuka kuwena uveza ukucasuka okunakho. Engigqilaza umphefumulo futhi kumoshela uthando. Qala kancane inyukele igcinise iqophe umlando. Ukudinwa kufika kunoma ubani futhi kuba khona njalo. Bese ujabula usahiphi kodwa isuku loneka. Engunjani wena wedwa umuntu uqeda nokuhleka. Uthanda benalo enhlizweni futhi elivele laphela. Inxa ukucasuka okuyena and i-stress siyamqeda. Kwenza ngokusihluka okubi nonembezo uyaphela. Phuka kwenhliziyo kuphela uthala nakujabuleka. Nhliziyo ihlala ibalisa futhi anakubekezela. Umuntu ucasulwe into encane kugcinyeni avuka i-enga. Dina kuthikameza umqondo i-stress sihamba ne-enga. Phefumula uhlale ngokusuka uhlala ngokuhlukumezeka. Akwenzeki konke ngesimilo uma uhlala uvukwe i-enga.
So it's just a moment. Don't let it get the best of you, cause you will lose it all. Don't just let it go, cause you will lose it all. So it's just a moment. Don't let it get the best of you, cause you will lose it all. Don't just let it go, control your anger. I know it's hard sometimes. You're feeling like you're losing your mind. But just try to put a smile into that frown and you'll be alright. Don't let anger take over. Don't let it take over now. Don't let it take over. You'll be alright.
Cause
of the anger you will lose it all. So it's just a moment. Don't let it get the best of you, cause you will lose it all. Don't just let it go, cause you will lose it all. So it's just a moment. Don't let it get the best of you, cause you will lose it all.